salama nimekuoa.
Mimi yoyo my everything.
Success, your views au lambo. Ulinijua kabla na tangu kitambo. Forgot so love, tukaleta mkiti wako. Na shanga sana, I say mkini bato. Nema yako tupu, na plus na stay. Kwako na tupu, guided na trust na faith. Endelea kuredefine what we call success. I was wanted, number one suspect. Juu ya miti na zagayo, rusha macho huku. Nimeenda vitu weo, nyake na masupo. Was afraid, sababu mini moga. Run to you, kisa msabini moja.
Ashukuriwe Mungu wa mbinguni, atupaye uzima. Ashukuriwe Mungu wa mbinguni, atupaye maisha. Mahali nimefika, ni mkono wako.
And where I'm headed.
Mahali nimefika, ni uwezo wako Bwana.
Uwezo wako tu.
Nimekuwa na ukinitetea.
True, sana.
Isingelikuwa wewe Bwana, ningekuwa wapi?
Ningekuwa wapi?
Kaburi ingenimesha wasi. Umeniokoa huko Bwana, uhimidiwe.
Glory to you.
Nakimbilia kwako,
nakimbilia kwako,
nakimbilia kwako,
mfariji wa moyo wangu,
nakimbilia kwako,
faraja yangu Yesu, dawa yangu Yesu.
Okay, yes, nitafute sababu ni kama napotea. Nakimbilia kwako, najua utanipokea. Yako piwa sio poka, yani haina doa. Check roo yangu since macho yo ni poa. Unavuta vitu zangu juu kisa spenda. Sikujua uneza win but surrender. Ukini sare cha ukwelo stapenda. Na mimi hadi farawa seme bas enda. Kuna kusimama yani jani kisonge. You created bold na keep joke. Mimi niko ready we sema njia gani. Usha ni equip love na imani.
Dunia hii ni vanity vanity.
Vitu za dunia.
Vijana bila Yesu ni vanity vanity.
It's all vanity.
Umarufu bila Mungu ni vanity vanity. Ya solo yo sonso mbena bolingo. Na vina ngai. Yoza papa na ngai na ye na maboko na yo.
Okay.
Na tiki king kaka na maboko na yo Yesu. Bolingo na yo pema wana yo. Likolo na ye.
Tamu sana.
Kosa papa nda biso oboya kamwana na yote. Oza papa na biso oboya kabanda na yote. Tumitiki na maboko na yo Yesu.
Yes.
Back to love.